Yiu, lwaze laluhlo suku. Hey, awukahle. Yini lenukayo? Uya madoda. Umuntu olahle udoda endaweni engekho emthethweni. Ehhe, nanga amaphoyisa.
Yey, ungabusanyakazi. Ulahle udoda endaweni engekho emthethweni sikubambile. Icala libomvu kabi, futhi sayithatha-ke nale moto bese sikuhlawula R5,000 ngaphezulu.
Khumbula, Josie, abantu abalahla udoda ezindaweni ezingekho emthethweni bazojeziswa. Bika ku 082-779-1361.
Lo mlayezo unulethelwa ngabakwa-Pick It Up, inkampani yokulawula kokulahla kukadoti e-City of Johannesburg.